Small God. Wow.
Kenye kwenye hard.
Semunye biamumbwano, sebwano amunswano. Yeso jani ngumomo, hitina yedibano. Semunye biamumbwano, mumbwano. Yemahanye kusu, ahaye kusu. Yemahanye kusu, ahaye kusu. Hitine bemahaye kusu, ahaye kusu. Yemahanye kusu, ahaye kusu.
Kuskwapu, wena kujaga na heshima. Na mabarafu lanki washa moto, hakuna mtu kuja kuzima. Uzito hakuna mtu kuupima. Upako ni wafufu na uzima. Sio nzio manyengeau, tunangoja uzime. Tukusike bado kwa uko mzima. Sikiza, huu moto wafati. Na kama ukifata basi mbelo takuta kiza. Mambo ya fraza natumia mimi. Chajabu wena kuchukiza. Muda wa bills na chezea cuts. Na sichanje na tumbukiza. Wanda sika gufu za giza. Na kimbiza na najikimbiza.
Semunye bia mumbwano, sebwano wa munsano. Semunye bia mumbwano, sebwano wa munsano. Yeso jani ngumomo, itina yedibano. Semunye bia mumbwano, mumbwano.
Yema hanye kusu, ahaye kusu. Yema hanye kusu, ahaye kusu. Itine bema haye kusu, ahaye kusu. Yema hanye kusu, ahaye kusu.
Kusha gimme the kusha manu dealer na the bomb. Go around and tell them one by one say we are coming. Where we come from we don't give us, we ain't gonna stop allow our lie. One man so me chain gang that be why they call me king, they can't control me. I didn't come here to play, but I will not shine, man for deal. Say she share, nobody can stop me light. Not so great to which I cry a bit cam. Cause it's time to go to my guy, let's bend it all. Now I'm fine, come let's hit the whole place. Now kubo, kubo.
Jesus, now what to your man go kushia kipata so case. Hata ukibatika kutona wote tumeponda na pomba nye pace. Haujui chochote kusu hasu zangu na ukikana jijaza guess. Hacha ni chwani na mbele mana Tanzania ni bato nye pace nye pace. Mini mtukufu sana, domana Mungu ananibariki sana. Nilipofikia na pata chochote kama nipo na small god Ghana. Watoto upimi umziki, na kukimbizana hatupu umziki. YL quick ku flick boozy in this bitches bitch.
Semunye bia mumbwano, sebwano wa munsano. Semunye bia mumbwano, sebwano wa munsano. Yeso jani ngumomo, hitina yedibano. Semunye bia mumbwano, mumbwano.
Yema hanye kusu, ahaye kusu. Yema hanye kusu, ahaye kusu. Hitine bema haye kusu, ahaye kusu. Yema hanye kusu, ahaye kusu. Hey.